Shumpa Creation.
Biwa kama kawa kama jamu Binje mfarume we. Minataka tucheze leo, tucheze magita, tucheze vitu vyote vitapita, itabaki asingeli. Ukitaka bai koko twende Tanga, twende mwana dila tukacheze vanga. Aina maujanja cheza kujiachia, legeza mwili kiliwi. Lele usimeze indo asili yetu, na undo mziki. Ukundo nyumbani kwe, tunabeberusha bendera kwa madu na masera. Oh DJ ipiga muzi, leo hatulali safari na muzi. Tumetoka mbali, tucheze muzi. Tumekuja kwa nisho, maisha na muzi. Wauni na mabisho. Yo yeah. Wita DJ Mseropa, DJ kidogo dogo. Hey. Wauni ye, yeah. Wauni la masela ye, yeah. Masela la magita ye, magita la tu. Cheza cheza bila kukunja goti. Tuka ukipanda unapiga makofi. Cheza cheza bila kukunja goti. Tuka ukipanda unavua mashati. We anaitwa Chacha za Nyamiera. Salime mawazo wacha kwa mtogorelia wapsa kila chuk 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 tajiri na ima toto tabata mawenzi mbie salumu ngaoma tulie majanga asimfikie wewe waminama waminuka waminama waminuka waminama. Nacheka Osman Kaungu, Salamu Dubai.